Uma khalita longo mina darling yo benginawe. Sivuka sobabili ngoba darling ngeke silahlane. Uma khalita longo mina darling yo benginawe. Sivuka sobabili ngoba darling ngeke silahlane. Oh love ngithi come duze. Duze oh duze. Oh love oh come duze. Duze come duze.
Bethi kuphela ngomopo sophoko phela khona thina uyasofela khona inhliziyo zabo sometimes uyazicwela umona mabe sibona bathi kunini thina siyafosa wedali wami loluthando lwami nabo abasekele sikruze hayi banakezapo dala sibasokolisa plain abathakathi bezama ukuthi siphele umoya kungahlangani sithando sami yekudala bezama abantu bethi bafuna usuke straight eduze kwami noma kukhala icilongo ngizoba nawe zodlala eduze kwakho njalo.
Need to come doze, doze, oh doze. Oh Lord, how come doze, doze, come doze, doze, come doze, doze, oh doze. Oh Lord, how come doze, doze, come doze, doze. Pelangi king mina, we queen wena. Nase Zulu in Italy, gyo banjalo. Istalone lavi pesta lako. Bambelela gimu cruising now.
Impilo yami yonke iphelele kuwe. Usano sami celo ngibambele duze. Njengamathuba thina sijubalale mntana womuntu. Yeah. Ngiyamthanda umuntu wami. Ngizomthanda kuphela inyanga. Ngicela uhlale duze kwami. Uyazi banomona. Amehlezi kuphila imnyaka imizwa yami ikhethe wena wedwa maningibonela yena cela nimtshele ngisamthanda futhi ungowami forever kananolayeko
ngithi come duze duze oh duze oh Lord how come duze duze come duze.
For to go on me forever.